Yo. You already know who it is. Gina V.E. on the verse.
Sunk up on the beat.
Bado na bonga na one. Evil, I don't want. Msomi kwa Yesu na land. Chitani tumshoot na gun. Sijamaliza mno done. Ingosu na jua kuna fun. Bila Yesu siningori. Suna jua yondo story. In control kuna worry. Kieleza chura mana pana sorry. He died for me on the cross. He got the juice, he got the sauce. Kwake bado mina flows. Anani yando kama rose. Anafanya vitu most. Nima profit no loss. Blessing, big, deeper, I dig. Kwake, receive, ndio mana na leave. Blessing, big, deeper, I dig. Kwake, receive, ndio mana na leave. To God be the glory, amefanyiwe story. To God be the glory, amefanyiwe story. To God be the glory, amefanyiwe story. Amefanyiwe story, amefanyiwe story. Nipe plan kama prodigal son. Narudi kwako. Yes you can, everything una run. Nataka niwe wako. Mapenzi kuliko jana. Na kusifu kwa sana. Wewe ndio osana. Tujawai kosana. Labda ni kukose. Nende bale ni pote. Upendo wako ni wa truth. Jina lako ni liwe juu. Yeah. My life I give it to you. Kama Jimmy Gate. Puri puri. This music I do it for you. Kwa shetani misi rudi. Yeah, God ni mso. Yeah, kwake mina grow. Mwenye damba meni osha. Mapenzi yake inatosha. Yeah, God ni mso. Yeah, kwake mina grow. Mwenye damba meni osha. Mapenzi yake inatosha. To God be the glory, amefanyiwe story. To God be the glory, amefanyiwe story. To God be the glory, amefanyiwe story. Amefanyiwe story. Amefanyiwe story. Wait, I'm balanced. He gave me the change, balance. Sana kula kutura, in God bado kutura. No less, you win in the contest, he got the process. All it give is more, everybody know. He correct me cause he know my flaw. This is how we go. He gave me the sign. Look at me, now I'm fine. One table, now we dine. Brighter days, now we shine. Hey, just taking it over. Blessings are all over. No sleeping, niko sober. Kwa shule yako kama sika, nataka kusoma. Kwa shetani, suna juwaka. Niku noma, full stop, pashani koma. Oh God, ni dona. Tafuata kila kona. Ata kusikiza, any question uliza. Atafanya miujiza, usikai kwenye giza. Yeah.
Osana. 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 T-Sounds Records.